shacabka magaalada Buuraha Kaba ee wayba wadana dadaala si salgaan ee lanka dayactiro warta dawladda degmada oo marshi hore hayte ilaa anka muhiimsan ee biyo iyo ku helayaan bulshada balse hadda aan lahayn walbi ee taasna sababtay in markaas dayactir kun la bilaaw islagaan kun ee wayba u saahay koyo hagaaban gaabiyan ururada ka dhisan degmada sada bilaanta dhalinyarada iyo markaas aniska kooyeen qaybo shir duban ee bulshada waaniyo garab ku helahayeen maamulka degmada Buuraha Kaba hana kumidee dadka qaybta ku hayay dayactirka warta dawladda degmada Buuraha Kaba iyo wayba oodsadeena in lagu caawiyo qaybo shir duban ee qalabka sida badeelada gaari gacanka iyo waliba wali markaasay tii la ka qodan lahay wartoon
anta sadde buurad mashaaqdiyo yala ku qodahay wartaan oo iska leh sadde buurad mashaaqdiyo yala ku leh warwiin oo deegaanka ka leh yaa qodadahayna warti aam ka hayti dhan iyo khasbay malle anaftay way aha qodahay ilaahay dartiis aan qodahay wali aan qodi ajar yah sanada ku wadiyahay dadweynaha dhan saasa bilaa in magal dadka rijaala wa nisaan saasa waashan duubanyi takala lama insha Allah taala hoola halaw gargaarka alhamdulillah yar buur hakaba tukamaleeyti ganacsatada hoona caawi kora nafti alhamdulillah bilaamayti oo masaakin ayaa inta dhaha jirta oo maleek dhaha jirta nanki be tabar yar war si kora nafti ku yano abood leeyin heer buur hakaba nafti may ku cusadaana insha Allah taala anti saas wal dalka dibad nafti walin qobadan ya fadaan
wartaas iska wax u qabsi ku roogna iska wax u qabsi ku qodoyna may fadaanin alaal inti oo war deegaanka daneeyas oo deegaankan dhalati iyo hay'adaha samafalka oo deegaanka daneeyaan garab istaag buu in una ka halna dadka deegaankan dhalade in garab istaag buu yoona ka halno nin kooyano nin luqadan war iyo fadaana kulli dadka dhon saas ku codsadaan hub ilaahay ara marka insha Allah dad inta laal intii banaanka jirta intii dalku roogta may fadaana in wartun argoytan baa hadiye muqodon war qadiim iyo degmada Buuraha Kaba warti oo deegaanka ku noolaytiyo marka insha Allah ma fadaana in warti si fayl loo qodo la ka dadaal assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
waraxmatullaahi wabarakaatuh baad salaam in wali way bagbudi jirnaa warti qodosay oo haayti xiska walan qabsay in kulliwaad way buuroobay ilaa yoontay lan bulood amar ilaa hadma aragno qofano garab isteego misaniin sheenow in kan kiyar lor way lor nin sheenow ma aragna dadku ku nool degmada Buuraha Kaba degmada Buuraha Kaba oo noo saray in iyo garab isteegan in iyo nuburaarjiyan qof walba in haddii qof kun u soo dafadii la arag lunkoy soo libraarji in xubaal inuu is wal qabado in may ba aragay tan in ku dhawaad afar boqol shan boqol qof inta koyti oo warti qodayaan in majar qof oo dislan saad albaab filan garay la arag haba warta la qodayaa qof walba ma intan ku koyay shakhsi oo ahiska walan qabsay in wili marlamaad marsadaad may ba ku buraarjiyay dadka ku nool degmada Buuraha Kaba oo una noo sareeyaan aan nasiin kanaga hay hal mar ma ila mar ma in iyo hana garab isteegan oo nin sheena agafada oo wala la qodo sida badeeladii in loorarki oo carada la qaadahay dadama iska jiraa haddu fafadhiyan waa ko in mayba way sinin in loorarki wala la qaaday badeelkii oo carada la kooshway iyo way sinin intaas dhan mayba nin jeeytay garab isteeg laanto dadku Buuraha Kaba oo buraarjin laanta iyo niyadaan assalaamu alaykum raxmatullahi wabarakaat
wartum sin hargaasan oo rigi bilaan lagu godoy lam bilow tama la shaqadii socota lan hadii geegi dis la ku wadi inta la sheenana ma jir lan kaast xis ka walan qabsay inta ka shaqeeyay may lan baahanya inta tum muslimi reki bilaan bil yar i wiin la ka shaqeeyay inta biheedu in ka shaqeeyoon inta biilay walan dhiibi wartun tanga dadka dhanka ka dhahayta warwiinta laare may lan baahanya in dad kun walaalkay magali bilaan bil ilaahay wal biixinta iskala inta la garab goobado lam bilow tiya la ka shaqeeyay wartun
iskaalada oo ka bulshada degmada Buuraha Kaba iyo wayba iyo ka fadahayna in iyo reed hanganagan biyo iyo ku hela jareen warta dawladda maadaama ay isku jirta biyara